Battle jobless, no one crush. Has talents. Look, chook. One love. Respect.
Mi nama Stella Media.
Ngari wa isia. Sula yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu. Kumsahau najaribu, ila namkumbuka sana. Pendo lake magpibu, kwenye malazi alonitibu. Siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Upendo kwake yeye umeisha. Amesha nilagai, ameondoka, amesema bye bye. Kinachoniumiza hataki nisabai. Ai, jampa jawapi
kama yule alonipenda sana.
Jampa jawapi
kama yule wakunipenda sana.
Jampa jawapi
kama yule alonipenda sana.
Jampa jawapi. Mwenzenu aliniaminisha kiangazi masika, eti atoniacha, mbona amesepa. Upendo umegeuka chukia na nichukia, we uko mbali uko na nidangia. We sijajua nini kwake nimekosea, hata simu nikipiga eti ananikatia. We kaniacha kawapata mabosi, kisa mimi na rosi kanitupa bichi. Weka tupanga kama mishika kia, tunaitadi angapi kwenye piki piki. Weka niacha wetiki sana rosi, kawapata mabosi kanitupa bichi. Weka tupanga kama mishika kia, tunaitadi angapi kwenye piki piki. Upendo kwake yeye umeisha. Amesha nilagai, ameondoka, amesema bye bye. Kinachoniumiza hataki nisabai. Ai, jampa jawapi
kama yule alonipenda sana.
Jampa jawapi
kama yule wakunipenda sana.
Jampa jawapi
kama yule alonipenda sana.
Jampa jawapi. Kanka isa blandi, kanka isa blandi. Voice poisoni, wanangu we chidi. Chidi waini, mpeai, blaza sumali. Dailektadi, bagasera wanangu. Watuta makangalawe, ah, Vasco. Wanangu na mie.
Batu jobless, no one crush. Has talents. Love chook. One love. Respects.